nda chati sedda nder yimre de mallu yusbi wi'etende alla mawdo alla mawdo ngette ten he danyal bajjo meden kanko mo bi bural nandi mako kam wadai wadata limdo darri masli roi mo zuhal ayya burna annabobe fuka ayya o kaburki illa azal ayya ardi yimbe ande fuka ayya ardi holli yimbe dewal kowa haini nanda ta hema a ayya ye jarno no ofri karal kowa jali nanda ta hema a ayya jali chefti turi hubal kowa susi nanda ta hema a jamu bayu nyande hoji diral kowa sahi nanda ta hema a ayya sahi dina kowa kebal kowa handi nanda ta hema a ayya handi holli ko adatal alla maudo hisnu en he haram alla maudo risku en bo halal.